This is the African Music Mix on the Voice of America.
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
bashintshela ama flow asidlale nabo coslo coslo sibashiye bekhala izinja zidlubuthu asingene mini asiphume ebusu awujuluka indoda la awunqama ukumbhede bayekelene sobashange sesh sibakhiphe la madayimani zodavide shokoladi ngendayimani aqusha
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Yeah. Free on your favorite radio, VOA Africa.
Rough time with kids.
The words of my mother. As I'm getting old, even now I remember. So I'm packing all my tools. I'm going back at home. A young girl like me shouldn't be caught with an old school fool. He told me he was a banker, not knowing bank robber. This man is a gangster, bukum bankum boxer. Oh sorry, I know pa, but I'm bobo dumbo. It drew where we are. Now it beats me every night and day. My mission is to want me, but I didn't wanna know. My mission, my mission. Picking up the here, mama. Picking up the here, papa. And then quadra yaba. Social media nada. Better than I a ball, papa. Better na ye nyondo pa Nesu wakoda na udiye umu kote ni ya usi ya bo. He told me he was a banker, no knowing bank robber. This man is a gangster, bukum bankum boxer. Oh sorry ano pa, but I'm bobo dambo. E drue we are, shaka ni ganja mko. The words of my mother. As I'm getting old, even now I remember. So I'm packing all my tools. I'm going back at home. A young girl like me shouldn't be caught with an old school fool. He told me he was a banker, not knowing bank robber. This man is a gangster, bukum bankum boxer. Now he beats me every night and day. My mission is to warn me, but I didn't wanna. Mami show, mami show, mami show, mami show, mami show. Jenny, I cry no day. Now it beats me every night and day. Mami show, used to want me, but I didn't wanna know. Mami show, mami show, mami show, mami show.
Time because
The music continues on VOA's Africa Music.
Tatu daktari wao onekani akija kuonekana pombe imejaa kichwani baadaye hapana ndo atakuandikia pande gani sasa ukatazama huu ni daktari gani.
Hospitali hizi kila siku jamani kota mizizi alafu akaka mtindo mtindo aka jinsi wajazito wale mnavonyanyasa lazima kuna siku moto tutawaka. Kadi za wazazi zile za gai wa bure utanyaka we mpaka usipate zile kadi la mzazi ambazo shilingi 500 mbona mna kiburi ambacho hakina mfano. Daktari umone matatizo akutatulie jibu takalapota kachini ulie daktari kutole macho mweleza kwa makini jamani nimekuja hapa nina upele mwilini aambiwe ti mtu kaoge maji barini ushauri wenu nyene kama nguvu za giza wagonjwa wengi hospitalini mnaumiza tweke tunguli basi tujue moja mama mjamzito omba msaada kujifungua nesonge na simu na bwana kizigua nauliza swali na jibu pia nalitaka hospitalini kule kuna mtu afuga paka kama yupo basi leo ipi akaondoe basi turuhusuni soko soka tukaondoe na tukaja pale sito ndio risasi tu dakika mbili tu kuisha kabisa pale mambo shwari hapa tuna ma professor umesomea Ulaya mbona mkaugua nyewe mwenda kutibia Ulaya kunani Ulaya 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 tupani hela basi na sisi tukatibia Ulaya
wauguzi na manesi wauguzi taratibu jamani haya taonana wabaya haya.
Tena siombe akutana nesi mwenye kasa ambaye ujanake alichezea matokeo kwa tasa atapoa huduma za ovyo tena sio za kisasa hapa tiongee uongo sisi wanasiasa wapo madaktari wanaosifika kwa kuua mimba majozi analenga nyimbo na voimba simlizikia hospitali ya Mwanyamala yaliyotokea baba makamba ongea wizi mama kidedea mama ulipatwa na ule mkasa poe sana Mungu wako atakusaidia hembo tichangue maswala haya kwa undani. Najua mwingine mtacheka lakini mimi sina utani. Daktari kumuona mpaka umvizie kwa kodo. Hapo hapo mlagai na maneno aliyo matamu. Basi hapo atakwambia I'm going to the lunch time. Saa 3. lunch time gani wakati tumbo la nkata mie au ni yako pata hebu mbele za watu ngeishi maumivu ya jino ndugu zangu sio mchezo ukienda hospitali utambua kata 20 chafadhali umtafute Bakai Mambea au Matumla mkae naye mkaongea akutandike ngumi moja tu jina wako ngoke hizo 20 ukajipoze na chochote hospitali unaomewa hela na rushwa ndogo hawana imani kwa wale mavu hata watoto wadogo ukweli kwamba usimamizi wa serikali mdogo na nyoo guzi kama serikali wajai wagonjwa wasaidieni msiwate kibui kama mbwai mbwai bwana hatuwezi kukubali asimia 80 alama zote kwa serikali yes alama zote kwa serikali
wauguzi daktari na manesi wauguzi taratibu jamani haya naonana wabaya haya
miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
À nos amis d'Air Afrique, ma voyant ange, Symphorie Léonce Gokey. Au Lona Jean-Marc.
Si tenelo mumbi,
si tenelo mumbi.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
Paul Mvuba, le vieux Lucien Ebata Orion Oil, Boss Okito Panda Chala Lukapa, le vieux Sylvain Goma Butler, Jean-Serge Zita,
ndako na lopango ya bolimo nazovanda na tie bafenetre na baporte peinture na bakaro bevitre na balustre nzoka nazofundela nayebaka te okena motema moto okoma moto bakabaka te
Eric Mandala, Willy Mandala.
Motema e ponaki yo lelo, lobi akoki yo boya yo. Elinga mosusu, yebana motema moto koma moto bakavaka te.
Docteur Togo Alphonse à l'infini.
Yebana moto kina yo nge okulia. Dans la souffrance de ton cœur, je serai toujours là pour toi. Ma botte en aponeyo.
Vicky Poudou,
Zamba Salam aponeyo. Gaïtan, Nazonio comme moi, Nazonio Colombaï. Souci à Boulimoué, qui a moto à Ebisic. A Kokota, paradis jamais. A ta femme, l'inéné. Ta bonne lindenge nini soto bangaka motote poa batela ya yeba pusan mawesili singa yesoni ya kola kitana bato kena fuka melaka yo ta perze kisele ki mote asora kontinu ka kote ye polifuteza ya nzambe
Godwill, le pétrolier à 10 mètres supérieurs, Mami Massimo. Morvoto Gwemani, Papa Moïse Alafou, Richard Kabala et Yves Mboy, le club.
L'Elona commune plus de 1000% Mawa. Yo Batola Naye, c'est notre.
Tadi ya nenet samuzu
libele ya mama ekipaka kitoko to mande ya mwana teo na lingio songela kosolisa na kaya mpama
Sweeter than honey and less than half the calories. The African music mix on the Voice of America.
Como chico yote nayo nikuvishe niku mama usiende popote moyo wangu ushakubali umenikalia chapati nitakulinda kama polisi.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Yalla bis salama, itfadl rudd al-bab wara.
the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on the Voice of America.
Yeah.
commercial free on your favorite radio. VOA Africa.
Bambi, best of